akainde chile maechi
Westside Music
Shike Music
Romeo lileko kangombe
Walishiba
Yeku fosala fosala
Akainde aluza kikunuza galuna
Echi echi
Echi echi aluza kikunuza galuna Luno isho langa makeke kuli aluzusa mama nyando Luno isho langa makeke kuli luchincha ni mungusu
Yeku fosala fa
Luskelo no ikedanga uofu lwa bona ze ulu weda mubuso wa pie Inge kuliwa inga kuhye pila ni kuikuwa ulavoya inge ipila Kulifa mubili seri gazi tele boya wale kaufela mane vuferile Chwale kona kuyumba kela mbonyi Yabibala manyando ni kukala kuchambonyi 2019 nevalu kubola ni tala ni kupala ni kulu upola Kono falike tisa avalu faka vupi manyando kaufela lualivala
Echi echi
Echi echi Aluza kikunuza galuna Luno isho langa makeke Kuli aluzusa mama nyando Luno isho langa makeke Kuli luchincha ni mungusu
Keku fosa la fa
Ikangombe aluza kikunuza galuna
Kambolo mbolo
Ikangombe aluza kikunuza galuna Luno isho langa makeke Kuli aluzusa mama nyando
Luno isho langa makeke
Kuli luchincha ni mungusu
2021 alupange suti kakuli akainde uli kilasti fight Oko lupule manyando ya luna lushule mangeki ni baba inyani vanana Muboneli kolo moseri tulela baba inyani vonga takile vai tulela Misebezi abakeni stileti lo utuanga fela kutikuna ni pass out Lusa buleli chwale kwa zulo pili bulozi kuzwa fela kale avuzwe lipili 2021 ilu making a shua kuli bulozi nivo na buve inge mkua
Akainde aluza kikunuza galuna
Echi echi
Echi echi Aluza kikunuza galuna Luno isho langa makeke Kuli aluzusa mama nyando Luno isho langa makeke Kuli luchincha ni mungusu
Keku fosa la fa
Ikangombe aluza kikunuza galuna
Kambolo mbolo
Ikangombe aluza kikunuza galuna Luno isho langa makeke Kuli aluzusa mama nyando Luno isho langa makeke Kuli luchincha ni mungusu
Lika kaufela fase ili zencha Aisana tusone kizambie ni kwacha Amuoni kulikelu wa kwa tocha Mali elu panga kwa nine kile sakucha Akikuli akainde unyandile Na maneza hae kaufela zilo kile Uboni fela manyando elu nyandile Kuli eva kwa kona halana ngalu chimbule Chwale eva lusa ishweli makeke Lutavelanga kuolanga lichomwa mikeke Zuelo pili akikucha kili senke Kangombe aluzangi ni mutu wa hae
Akainde aluza kikunuza
Echi echi
Echi echi Aluza kikunuza galuna Luno isho langa makeke Kuli aluzusa mama nyando Luno isho langa makeke Kuli luchincha ni mungusu
Keku fosa la fa
Ikangombe aluza kikunuza galuna
Kambolo mbolo
Ikangombe aluza kikunuza galuna Luno isho langa makeke Kuli aluzusa mama nyando Luno isho langa makeke Kuli luchincha ni mungusu
Echi,
echi, aluza kikunuza galuna Luno isho langa makeke Kuli aluzusa mama nyando Luno isho langa makeke Kuli Luno ishwelanga makeke kune nuchincha ni mubuso
Sichaba sana hasambia Lule muwe kuni Akanja alusa njikuluza ngaluna Nikangote alusa njikuluza ngaluna Chora luche muheni banabaye sukuli Lufotila kange chilema Wama wanda jeva nyeni vaka wakuku Alufotile nye chie chaka inye Niromyo nileko kangombe Uko chore shiminila Uko chore kambendekera Bobo
Luna chwale Bokoko wapati Luna chwale Bokoko wapati Machincha mbuso
Downloaded from westsidemusicblog.net.
Yeah.